kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa wixata hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 hanga sa'aa 3tti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu kan wixata Amajjii Jaabara 2025 amma jalqabeera. Keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Nama siyaasaaf hayyuu dinagdee kata'an obbo Bulchaa Dammaqsaa har'a du'aan boqotan. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uun kan filataman Doonaald Tiraamp qooda mootummaa federaalaa xiqqeessuu akka barbaadan beeksisaniiru. Wixata waan ta'eef ispoortiin abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma guutummaa oduuf mitukku faqaadu.
Waldhabdeen hooggantoota dhaabbata bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti uumamee jiru gidduu seentummaa qaamolee nageenyaa naannichaan walitti fiduuf ji'ootaaf yaaliin taasifamaa ture osoo hin milkaa'iin hafeeraa jedhan Leetenaant Jeneraal Taaddasee Warrada. Itti aanaa pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay fi hoogganaan dhimma nageenyaa Leetenaant Jeneraal Taaddasee Warrada dilbata kaleessaa mudde 27 bara 2017 ibsa sabaa himaalee naannichaaf kennaniin waldhabdee hooggantoota dhaabbata bilisa baasaa uummata Tigraay gidduu jiru hiikuuf irra jireessaan karaa hooggantoota nageenyaa naannichaan kan hoogganamee fi kan miseensonni dippiloomaatii hawaasa naannichaa keessatti hirmaataniin garaagarummaa isaanii karaa waliin dubbiin akka hiikkataniif yaaliin taasifamaa ture hin milkoofne jedhaniiru. Gareewwan kanneen lama walitti fiduuf qofaa isaaniitti dubbisne kan jedhan Leetenaant Jeneraal Taaddasan fuulaa fuulatti taa'anii waliin hin dubbanne jedhanii carraa guddaanis nu jala darbeera jedhan. Dubbii isaanii keessattis waliin dubbii moo'ataa fi moo'atamaa hin qabne taasisuuf hojjetamaa ture. Rakkoo karaa siyaasaa hiikamuu qabudha. Tokko isa tokko balleessuun rakkoo hiikachuu danda'u miti. Kana tilmaama keessa galchineeti irra deddeebbii yaalii taasisaa kan turre. Adeemsichi walitti deddeebisuu qaba ture. Garaagarummaan karaa waliin dubbii akka hiikatuufis yaalii taasisaa kan turre ta'us hin milkoofne. Gidduu seentummaan kun kan hin milkaa'iin hafes qaamoleen lamaan moo'ataa karaa ta'uu danda'an hordofuu irra walii walii isaanii balleessuu irratti xiyyeeffachuu isaaniitis jedhaniiru. Rakkoon isaanii kun karaa siyaasaa akka hiikkatuuf uummanni dhiibbaa irratti taasisuu qabas jedhaniiru. Dhimma kana ilaalchisuun garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan obbo Getaachoo Raddaan durfamutti miseensa koree giddu galeessaa kan ta'an obbo Raddaa'ee Halafoomirraa deebbii argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Yaa'ii dhaabbata adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan boordiin filannoo biyyaalessaa beekamtii hin kennine irratti itti aanaa dura taa'aa dhaabichaa ta'uun kan filatamaniiran obbo Amaanu'eel Asaffaa immoo addi bilisa baasaa uummata Tigraay tokko qofaatu jira. Garee adda ba'eeru hin qabu. Garee miseensonni isaa 183 yaa'ii isaa irratti hirmaataniiran malee garee biraa hin qabu. Isa isin garee jettanii gabaastaniif ibsa homaatu kennuu hin barbaannu jechuun sagalee Ameerikaatti dubbataniiru.
Haleellaa Dilbata Kaleessaa humni waraanaa Sudaan qilleensarraan kibba Kaartuumitti fudhateen namoonni nagaa 10 ajjeefamaniiru jedha gareen baraarsitoota tola ooltotaa.
Gareen baraarsitoota tola ooltotaa Sudaan akka beeksisatti haleellaa humni waraanaa Sudaan qilleensarraan kibba magaalaa guddittii Kaartuumitti Dilbata Kaleessaa fudhateen namoonni nagaa 10 yommuu ajjeefaman kanneen 30 ol ta'an immoo madaaniiru. Haleellaan akkasii kun gama kibba Kaartuum qofaatti yeroo ji'a tokko gaditti yeroo sadaffaaf akka ta'es himaniiru. Akka gabaasa madda oduu Ajaans Fraans Pireesitti kanneen ajjeefaman kunneen haleellichaan akka gubataniiranii fi kanneen madaa'aniiran gara hospitaala naannoo Basharitti geeffamaniiru. Kanneen keessaas namoonni 5 haala yaaddessaa keessa jirus jedheera. Walwaraansi Sudaanitti ji'a eebilaa bara 2023 humna waraanaa Sudaanii fi humna addaa Sudaan warra RSF jedhaman gidduutti ka'e lubbuu namoota 10,000 lakkaa'amanii galaafateera.
Walta'insa humna waraanaa Yuunaayitid Isteetsiin haleellaan Al-Shabaab irratti fudhatameen hidhattootti garichaa 10 ajjeesamaniiru jedha mootummaan Somaaliyaa.
ministeri odefanno Somalia ibsa basen halella gare milisha al shabab rattinanno magala berhani kan kabali takismayo ratil maman kilometre jata mafagatte argamtut fulatamen hitatto tagaricha kulana jesu hime garich tarkanfi fulachuf koppa turufi bakanni irra koppa ture barbadesus ibsera yero tarkanfi kun fulatamet namota nagarratti midan akabe injirus jalera ibsimotuma Somalia kun kan bay dilbata kale sayo muto tarkanfi chiwo makafulatame garu inibsine tarkanfi kana michu Kenya United States walin tane tikanjale ibsimotuma Somalia humni warana United States moita tarra ibsabasen hoganto tagare al shabab ke sato ko kante Muhammad Mire kan Abu Abdurrahman jalamun bekamu halela dronin gafa mudde digdemi afur darbe ajefa Musa Amerikane sera ajefa Muhammad Mire motuma Somalia kana dura kan bekse yomuto nama waggota 15 darbani fal shabab ke satti gulanta hogansa garagarar turefi yomu ajefa me kanatis hogana al shabab biye kesas ture
Mumich ministera Canada Justin Trudeau taita sani gadalakisu har abeksan dilbata kalesa gazetan The Globe and Mail jedu gabasa basen Trudeau ango sani gadisuf karofachu sani madden sadira qulqulle fadera jara akka gabasechat Justin Trudeau hogana party liberal wutata harra ango sani gadisu beksise kanas walgai korebiyo lesa isa caucus jedamu robi duftuta uf jiru dursudan ifsome wajirri mumicha ministera Canada imma kana rattiga fatamus debi hatattama kanin kennine yemuto Trudeau battaluma ango sani gallakisu ya yokanmo hanga hoggana hara filatamanitti angorra trusani wanti ifata injiru Trudeau barakuma lama afkura sadit yemu party liberal rakko cima kesa sene turetti gara hoggana party chatti kadufan gara odu tanutenna cenu manimare bakabota ummata United States utataharra yai tawdan Donald Trumpin filanno presidentuma moachusani merkanese jira
manimare United States ni congressi jalamun wamamu yai utataharra tawretti Donald Trump filanno presidentuma bara kumala mafdigdemi afurit morkatu isa itti antu presidenti Kamala Harris in moachu isaf bekamti nikennaf Kamala Harris bu afilanno kutale biyetti shantamarradu ferrat mallatesun moamu chef bekamti nikennitifi ademsi chojumata sera filanno kesa tokotaus wagga afurin dura de garton Trump capital senun jequmsa umun namota dibatokofa furtamarami dangaye ture halli yerosana umame ture garu wita taharra mudata jelame hinegamu kunis Harris moamu shekan amantefi President Joe Bidenis ademsa nagahor dofuisa ibsaniru namoni kumatokof ibashan jekumsa amajija barakumalamaf digdami toko kapitolitika ekesat hirmachun kan himatamaniran yombutaw Trump mo amajji digdamalu futti ango ergafulatem boda aritin namota kannenif ifa makataishu himera
gara odu tanutenna cenu kan president ma United States filataman Donald Trump basimotu ma gatte qesu barbadu commissionin gorsa kan kuta gaumsa motu ma jedam tatta afikana hogana kun yada haramiti hoganonni America jalqabu marra qabe hire motu man qabu gatte qesu da fiyari gocha turan gabasa dora makwar kunoti
Rosich Elon Musk basi motumma dollar trillion alaman gattiqesu barbada kuta gaumso motumma kan government efficiency jedam commission of president ma ka Donald Trump gargara ho ganata ufjira bulchin si United States basi motumma gattiqesu fuada innasen kun kan jalqabamiti University South Carolina tigargara professor of political science kataan Justin Vaughan akasjed
presidents have been talking in one way or another about
president onni ergabiyattinun de fante qabe karato konisata u karabira wa eko damo tumman federala qabu hirisu dubata turan
bara 118 tamota kesa president america sadafa Thomas Jefferson rajal qabe Jefferson dalagawon waranaf kan motumma gattiqesudan rodan basi motumma hirisan
I am convinced that at least 4 million have been given employment
Yotikkaate miliyoonii afurii kanneen ta'anii fi hojiin akka kenname fi nanamana
Bara 1930 keessa Franklin Delano Roosevelt kufaati dinagdee dandamachiisuuf humna hojjettoota federaalaa babal'isan. Roosevelt namoota miliyoonaan lakkaa'aman mindeessuudhaan iyyeeyyiif gargaarsa kennanii dinagdee dandamachiisaa turan. Dalagaan sunis ennaa rakkoon sun xumuramu dhaabate. Bara 1980 keessa Ronald Reagan Grace Commission kan jedhamu garee hoogganoota daldalaa gara 150 ta'an maallaqa mootummaa akka hin mancaaneef ga'umsi akka ol ka'u akka taasisan gaafatan. Tom Shaz, prezidantii garee kanaati.
President Reagan asked the Grace Commission to
President Ronald Reagan komishini Grace Commission jedhamu mootummaa akka qoratuu fi daran akka hojii isaa akka hojii daldalaatti inni hojjetu malakka barbaadu gaafatanii turan.
Garuu marsariitiin laayibrarii prezidantummaa kan Ronald Reagan akka jedhetti yaadawwan dhihaatan irra caalaan isaanii keessumaa kanneen koongirasii irraa seerri akka ba'u barbaadan hojiirra oolaniin beekan. Ammas hayyoonni seenaa tokko tokko akka jedhanitti Reagan marii biyyoolessaa rakkoo jiru furuuf qooda mootummaa federaalaa xiqqeessuu isa jedhutti akka inni deemu gargaaraniiru.
Jijjiirama bu'uuraa guddaa ture. Beektaa jaarraa darbe keessatti innaa qoonni mootummaan hawaasa keessatti qabu babal'atee tureetti.
Bara 1990 keessa Bill Clinton hojii federaalaa gara 1,300 ta'u irra caalaansaa sooroma ba'uuf kampanii kabiruun dalagaa hojjettoota mootummaan hojjetamaa ture akka hojjetan akkatti kennamu taasisan.
Certainly one of the more significant administrations in terms of
dhugumatti bulchiinsa bara ammayyaa keessatti qooda mootummaa hir'isuu ilaalchisee bulchiinsa barbaachisaa ta'e keessaa tokko ta'uun isaan oolu.
Doonaald Tiraamp innaa marsaa hojii isaanii jalqabaa hojii federaalaaf mindeessuun akka dhaabatu akkasumas baasiin akka xiqqaatu ajajanii turan. Amma immoo kutaan ga'umsa mootummaa hojii kan akka xumuru barbaadu. Hangi tokko mootummaa geggeessuuf tooftaa daldalaa hordofuu isa jedhu gaaffii keessa galchu.
Innaa mootummaa taatu uummataafi itti gaafatamummaatu sirra jira. Galmi keessi maallaqa argachuufi miti. Galmi kee tajaajila kennuufi biyya eeguudha. Damee dhuunfaa keessas waliin dha'uu fi qabeenya mancaasuu hedduutu jira. Kanaaf namoonni daldalaa namoota wayyaa'oodha waliin dha'uu fi maallaqa mancaa'e oolchuu fi malaadha inni jedhu natti hin fakkaatu.
Mala isaanii kan yeroo darbe tattaaffii qooda mootummaa xiqqeessuuf hojiirran oliin hafe fayyadamaa jiru.
There can be a faster and more comprehensive response because of social media.
Sababa miidiyaa hawaasaan kan ka'e deebii saffisaa fi bal'aan kennamuu danda'a. Miseensonni koongireesii mala durii kan xalayaatti argataa turan caalaa miidiyaa hawaasaa fi deebii kennuu barbaadu.
Yeroo baay'ee koongireesiin baasii mootummaa kamiyyuu hir'isuu dura walii galuu qaba.
Nama siyaasaaf hayyuu dinagdee kata'an obbo Bulchaa Dammaqsaa har'a muddee 28 bara 2017 addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Obbo Bulchaan umrii waggaa 94 addunyaa kanarraa akka boqotantu ibsame. Bara 1995 irraa eegalee paartii sochii dimokiraatawaa federaalistii Oromoo kan hundee sabaa fi damee daldalaatiin hundeessaa baankii Awaash akka turan namoonni waliin hojjechaa turan sagalee Ameerikaatti mariiru Tsahaayee Daamxootu gabaase.
Obbo Bulchaa Dammaqsaa bara 1923 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa bakka Boojii Birmajjii jedhamutti dhalatanii jedha odeeffannoon argame akka mul'isutti. Namoonni paartii siyaasaa tokko keessatti waliin hojjechaa turan bara jireenya isaanii keessatti dhaabbilee biyyaalessaa fi idilaa addunyaa keessatti akka tajaajilaa turanis himaniiru. Itti aanaan dura taa'aa paartii koongireesii federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu sagalee Ameerikaaf akka himanitti qabsoo siyaasa karaa nagaa taasisuudhaan Itoophiyaa keessatti gumaacha olaanaa taasisuun beekamu jechuun eeraniin.
Qabsoo Oromoodha baay'ee isaan kukuuqaan amma ture jabana mootii Haayil Sillaaseedha jalqabanii yeroo sana egaa maammama ministeerri deemsaatti ka'anii hojjetaa nama turanii jabana daagii keessa immoo bakkee ba'anii namoota sana bakkeedha hojii hojjetaa ture waliin baantuudhaa kana keessaa iddoo guguddaa iddoo gaasha qabu iddootti biyyatti gargaraa da'uun daldalamuun dandeessu irratti. Maqaa biyya kanaatiin hojii hojjetaa turaniiru. Hojii deebi'anii asitti immoo poolotikaadhaan ofadiin kan jedhamu dirijjii tokko dhaabbatee isaantu gaggeessaa ture. Bubulchaan yookaan jennee waan hin fudhanii ergasii booddee dhaabbiin Oromoo daaddoo lama dhaabbachuun isa gubbaan jiru iddoo tokko yoo ta'e wayyaa jedhanii lachuun isaa walitti makamee ergi jedhamee booddee Profeesar Bararaan iddoo isaatti bu'anii amma ammaatti gaggeessaa jiru.
Obbo Gabruu Asraat miseensi koree hojii raawwachiiftuu paartii Birmadummaa fi Dimokiraatawaa Aranaa Tigraay Obbo Bulchaan nama jireenya siyaasaa keessatti falaasama Itoophiyaa hundaaf mijattuu taate akka jiraattuuf hojjechaa turan jechuun ibsanii.
ጋር መድረክ የሚባል መስርተን ነበር የኢትዮጵያ ፌደራል ዲሞክራቲክ መድረክ የሚባል መስርተን ማጀስ ግጭት ድረስ እዛ ቆይተዋል ሪታይር እስካደርጉ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ አብሮ ለመኖር አብሮ ለመስራት የሚቻልበትን ሁኔታ ሁሉ ያመቻቹ ነበር
ንወሊን መድረክ ፓርቲ ጀደሙ እንደስኔ ቱሬ ፓርቲ ፌደራላዋ ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ መድረክ ከንጀደሙ ከሰቲ አንገነገይራ ሶራማባ ጀደንቲ ወሊኑ ጀቻ ቱሬ ኢትዮጵያ ከሰቲ ወሊንጅራቹ ፊ ወሊኑ ጀቹ ፋልድ እንደሱ አከጅራቱ ፊ ምጀሳ ቱረን የሮ ወሊኑ ጀቻ ቱረቲ እጀኑን ሳኒ ከሳ ከነጃይብሲሱ ኦርሚያን ጭቴብ ይወብደንዴ ስታቲ ኢላልች ጀዱ የሮ ጨለቅሳ ቱረቲ ጀርሚን ፍጥቁ ዮካኒ እንጭቱ ጀቹን ዱበታ ቱረን ኦቦ ቡልቻን ስርን ዲሞክራሲ ሁንዳፍ ምጀታታይ አከጅራቱ ቀብሳ ቱረን ሃዩዳ ተዝገባውዳን ሃለ ጅሩ ነሞ በጪሱ
ኦቦ ብናቱን ትደበሉዳን ኦቦ ቡልቻ ደምክሳ ሲያሰ ቆፋው ዞንታን ገማ ዲነግዴቲኒስ ቢየከነ ከሰት ጉማቸ ጉዳ ታይሰኒ ሩጀቹን ዱበቱ
ኦቦ ቡልቻን ተራ ኢኮኖሚ ማንቺ ባየ ወጅታና መስራሪ ነው ወል ባንክ ቱንሳኒ ኮታኖ ጋሻ ዋንፊ ዴፊ አዋሽ ከሰት አማ ዩሮባ ይዳጊ አዋሽ ቦርድ ይረት ድዋታታኒ ወጅታ ቱራኒ ና ባንክ ከዳይ ዶጉዳ ላንጋኒ ሩቻላሊ ሱቱ ደኒ ባለማ ከሰት ስለማኒ ባከቡአኒ ነሞ ወጅተኒ ነው
ዱአምቆቹ ኦቦ ቡልቻ ደምክሳ ኢላልሱዳን ሲራ አቢ አህመድ ገደ እሳንት ደጋሚ ካራቶራ መርሰሪቲ ሐዋሱማ ሳኒ ኢብሰኒ ሩም ሙሜ ሚኒስትራ አቢ አህመድ ኦቦ ቡልቻን ነው በየሳኒ ፊ አፍሪካ ሀንገሁም ነሳኒት ተጃጅሉን እጅኑ ሳኒ ረት ጀባተኒ ነሞ ተወልት ፊዱ ኦፍከኑን በካፍ ይሮ ዋን ኡጋር ጀረኒ እተመነን ዱበቱ ጀቹን ኢብሰኒ ሩም ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ደበለቴ ቆንዳልቶኒ ሞቱማ ፌደራላፊ ካናኑ ሌስ ገድሳንት ደጋም ኢብሰቻ ቱረኒ ሩም ሰገንታን ስርና አዋልጃ ኦቦቡልቻ ደምክሳ ይሮ ኢጆሊን ሳኒ ቢየ አሜሪካራ ገረ ኢትዮጵያ ሴነን ሰገሌን አሜሪካ ማቲ ሳኒራ ኦዴፈቴራ ገባስ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ ቤት እንዲጎተቱ አንፈልግም አንደግፍም
አመ ደበሬን ከቁጲ ስፖርቲቲ ድርጎሚ ማራቶኒ ጂያሜን ቢየ ቻይና ትድል በተከለሳ ድርጎመሜን አትሌቲን ኢትዮጵያ ሩት አጋ ሪኮርዲ ሃራ በክቻፎ ይሱዳን የጎንጅ ፈቱ ዳዊት ወልደየስ ኢትዮጵያራ ኢራን ሞአቴራ ድርጎሚ ወለካ ማራቶኒ ሆንግ ኮንግ ረቲ ድልበት መከለሳ ድርጎመሜን ምልከሳ መንገሻ እንጅፈነ ጎንፈቴራ ደበለታን አትሌት ባህሩ አረጋዊ ድርጎሚ ቀጣምሮ ቢያ ኤልጎይበር ቢየስፔን ትከለሰ ድርጎመሜን ሞአቴጅራ ኦዴፈኑ ኬኛ ፕሪሚየር ሊግ ቲኒስ ክብ ክለቦኒ ጉርጉዶን ባይናን ሞርከቶ ተሳኒ ወጅኒን የጋ ቀጢ ቆደተን ማንቸስተር ሲቲን ክብ ዋሎ ጎሊ አፍሪፍ ተኮን እንጅፈቹ ደንደኤራ ኤብሳ ነገሳ ገባሰ ደበለታ ቀባ
ማራቶኒ ጀመን ከምበረ ኮምለማ ሪደምሽኒ አገር ሲሰደንዴቲ አትሌቲክስ ጀጀበ ስትራቴጂን አትሌቲን ኢትዮጵያ ሩቲ አጋ ድርጎሚ ድብርቶታቲን ሬኮርዲ በክቻ ፎየሱን ሞአቴጅርቲ ሰዓቲን ሃራገል ሚስቴስ ሳላማ ደቃ ኩርስዴቲፊ ሰከንዲ አፍርተምጃ ቱሬ ዋን ንቅሲሳኩን በረኮምለማ ፍኩደሽን ራየገሌ ሪኮርዲ ከናንዱራ ሳላማ ደቃ ኩርሰገሊፊ ሰከንዲሽን ተብለማን ማሬ ዲባባን ቀበቴ ንጫላ ሩቲ አጋቴ አኑን አትሌቶን ኢትዮጵያ ጉቴን ኢፋይ ማናፊ ፍቅርተ ወረታ ለመፋፊ ሰደፋ በውን ጥሙራኔሩ ድርጎሚ ኢራቲኒስ አትሌቲን ኢትዮጵያ ዳዊት ወልዴ ሰዓቲ ለማ ደቂቃ ኩረጃፊ ሰከንዴ ጃን እንጅፈኖሳ ምርከኔ ፈቴራ አኩም ቤከሙ ወጋተ ኩድራ ድርጎሚ ማራቶኒ ባሌንሻረት ሰረካ ሰደፋ ተ የጥሙሩንሳስ ኒያደተማ ዳዊት ወልዴ ጣኑን አትሌቲን ለሚለሴቶ ቴቤሎ ሮጋና ሳላማ ደቂቃ ጃፊ ሰከንዴ ኩረሰዴቲን ለመፋየ ጉባው አትሌቲ ኢትዮጵያ ካምብራ ፖኪ ከበደ ሰደፋ ተውዳን ጥሙሬራ ማራቶን ጀመንካና ድርጉምቶኒ ኩመሰዶማውል ቢዮታ ገራገራ ፍተምጃራ በባሃኒ ረጥቆ ደፍዳተኒሩ ወለካ ማራቶኒ ሆንግ ሆንግ ድልበቱ መከለሳ ድርጉሚኒስ አትሌቶን ኢትዮጵያ ሚልኪንግ ለነሩ ሞአታን ማራቶኒ በርሊን ከምበረ ደርቤ አትሌት ሚልኬሳ መንገሻ ተለሳ ሰዓቱ ኮቪዴቃ ተኮፊ ሰከንዲ ዲምጥሩባን ጥሙሩን እንጅፈቴራ ሚልኬሳ ተአኑን አትሌቲን ኬንያ ፓትሪክ ሞይሲን ሰዓቱ ዴቃ ተኮፊ ሰከንዲ ሶዶማ ለመፋ አከስወሰ አትሌቲን ኢትዮጵያ ሀፍቱ ተክሉ ሰደፋ ነጋሳ ደቀባ ሰረካ ጃፋ ተውዳን ጥሙራኔሮ ገመድ ወርቶታቲን አትሌቶን ኬንያ ሰረካ ተኮፋ ሃንጋር ፈፋት ይገሉን ኦላንቱማሳኒ ከነገር ሲሰን ይወተው አትሌቶን ኢትዮጵያ ኮይቲቶም ገብረስላሴ ፊ መርግቱ ሚደክሳ ሸንፋ ፍሰድ ተፋ ቦዳን ጥሙራኔሮ አትሌቲን ኬንያ ግሬስ ሎይበቻቱ እንጂፈኖ ከና ጎንፈቴ ወለካ ማራቶኒ ሆንግ ሆንግ ከና አትሌቶን ኩመሰደት ከረት ህርማተን ይወተው ፊግቺ ኩኒሲ ድርጉሚ ወርቄ ሰረካ ወልዳ አትሌክሲያ ዱኛቲን ባሴን ምርካናይራ ድርጉሚ ቀጣሙ ረብያቲን ሞ ድልበተ ከሌሳ በየስፔን ኤልጎብራቲ አትሌቲን ኢትዮጵያ በሪው አርጋዊ ድርጉሚ ረቲ ስደይቃዲ የሚሰግልፊ ሰከንዲ ሶዶሚያ ፍሪን እንጅፈኖ ጎንፈቴራ አትሌቲን ብሩንዲ ሮድሪጌ ኪሲዌራ ደይቃዲ የሚሰግልፊ ሰከንዲ ሶዶሚጃን ለመፋየ ጉበሁ አትሌቲን ኢትዮጵያ ከምብራ ሳሙኤል ፍሬው ደይቃዲ የሚሰግልፊ ሰከንዲ ሸምተሚ ቶርባን ሰደፋ ቦዳን ጥሙረጅራ ተበ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝት የጉድ በሩ ሰንበታ ፊ ድልበተ ከሌሳ ተቦን ጀጀቦ ተበተ ማኒኒ ክለቦን ጀጀቦ ቀጥ ቆደተነሩ ማንቸስተር ሲቲ እንገሩ በራሃራ ካና ሚልኪን ጅልቀበራ ተወ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ቶርቤዲ ደማፋራቲ ሃዊን ኤጋማትሮ ሊግቸ ድርሳ ከንጅሩ ሊቨርፑል ሞርከታ ጭማ ሳኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ወሊን ወል ሞርከታ ይራ ተበቺሲ ለማፊል ለማን ቂጣ ጥሙራመ ተበታ ሊቨርፑል ኮዲ ጋክፖ ፊ መሐመድ ሳላ ጎሊ ሊቨርፑል ኢቲፍ ከንገልቸ ይወተው ተበቶኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊሳንድሮ ማርቲኔስ ፊ አማንድ ዲያሎ ገሬን ሳኒ ቀጥቶኮ አንፊልራ አካርገቱ ምርከኔ ሰኔሩ ተበሰን በተደርበኒ ኤጋማትሮ ብራቲን ሞ አርሰናል ገረ ብራይተን አልቢውልት ኢመሉዳን ገሬ ለማን ቶኮፍ ቶኮን ወልቅ ተበሁ ደንዳኔሩ ደጋ ኩርጃ ፈረቲ ኤታን ኖዋኔሪን ጎሊ አርሰናል ኢፍ ከንገልች ይወተው ብራይተን ኢፍ ሞ ተበታንሳኒ ጃዎ ፔድሮን ፔናልቲ ዳን ጎሊን ገልጀ ስታዲየም ብራይተን ረቲ ክለብ ሊሳኒ ቀብጥ ቁደተን ያከባን ምርከኔ ሴሪአፊ ገብራቲን ገሬን ፔፕ ጋርዲዮላን ሆገርሙ ማይሰር ሲቲኒ ዌስትሃም ዩናይትድን ጎሊ ባይ አፍሪፍ ቶኮን ጅፈቹን ሃዊ ዋንጫ ሳኒ ጉድ ሴራ በሪሃራ ጅፈኖ ዳን ደልቀቡን ሳኒ ፔፕ ጋርዲዮላ ፊገሬ ሳኒ ቲፊ ኦነቺ ሴራሲ ተበከነ ረቲ ተበታን ሳኒ ሰረፉንድራ ሃላንድ ጎሊ ለመገልቹን ክለብ ሳፊ ጉማቸራ ተቦተ ብሮቲን ቼልሲን ክሪስታል ፓላሲን ወልቂታ ቶኮፍ ቶኮን የጉባው ቶተናም ሆስፐርስ ድሬሳ ረቴ ኒውካስ ዩናይትድን ጎሊ ለማፍተኮን እንጂ ፈተመራ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ከና ሊቨርፑል ታንድ ቶኮቶ ሳፎኒ ቀጥ የፎርተብጃን ቶኮፋ አርሰናል ቀጥ የፎርተማን ለመፋ ኖቲንግሃም ፎረስት ቀጥ ሶዶሚ ቶርባን ቼልሲን ሶዶሚ ጃን ሰረካ ሰደፋፊ አርፈፋ ቀበቹን ወልድራዱባን ዱርሳጅሩ ከባሳ ስፖርቲ ሰገለ አሜሪካ ቲፕ እንዳይፍ ኤቢሳ ነገሳ ስቶክሆልም suited.
የሮ ጅጅረማ የሮ ዋና ዱንያ ከነራ አመነምነቲ የሮ ኦዴፈኑን ነገኙ ዋን ለፈረት አርግኑን ጨለቅሲስነ ጓበርባን ዩሮ ዴፈኑ ንቲማ ሙገርቶ ኬተው አመንታራ ዳብነ ይሮ ረክኒ ጅሩ አብጁንኬኝ አብዲንኬኝ አከስመስ ሃዊንኬኛ ፕረሲ ወለባረቲ ሁንዳ አሰገለ አሜሪካራ ኦዱዋን ሃዋስ ኒሃለ ኡልፋታ ኬሰትሌ ደገፈቹ ፍለቱ ገረኬ ሰፊድ አዱኛ ወቁም ሲስኔ ኡጋወጂን ገምቶምሲል አስተካለ አሜሪካ ትፈከይ ቡቱ ስንተገርሲስ
ሉሲን ካንቲ አርገምቴ ወጋ ሸንተማ ፋኢላል ቺሱዳን ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ሃዮ ተወሊን ጋፊፍ ዴቢ ጌጌሴ ኩኖ
Guyadil batatoko nanno affari magalat inno andara laga awashirati argamtu. Alawatiti nami University Chicago ra refu ebifame hoji ko anno rajiru lafe wayarge. Lafe sana barbadun wana katasata emiti. Lafen arba, lafen boye, lafen gafarsa, lafen bosonu achiti inimulatu. Lafe wambinen sarra kani hafe, lafe kamanama akka argatu abdik abature. Dr. Donald Johnson.
I looked over my right shoulder.
Gama gatiti komirgati ni umumilladu. Lafe chachaba wainarge. Lafe arkanama akkate inubadde. Alan yero jal kabati filalu. Lafe jalde sanat tifakkate ture. Baye kallo waiti. Yomun ittisik ee enyat tilalu. Lafe namata usan ubadde. Yomun nanno sanilalu. Lafe mata. Lafe manga gana manarge.
Donald kanargatani lafe nama wagga milioni sadifi tukala mandura. Tureti, kama nama sana keessa dibbenta afurtamatu argame, waggashan tamandura. Lafen Lucy yokan dink ineshi jedame moggafame, senat ala nama keessa tim umuridani isa angafati. University Arizona ti Hundesa Institute ko anno hiddat ala nama kantaani Dr. Donald Johnson wa e Lucy si akkas jedan.
She and many of the fossils we found.
Lafen chef lafewan bron nutarganne senan alanama afrika ra akay galenutiman afrikan undel alanamati biftikenye malu hatu fulikenye malu afakkatu rifensi matakenye akamiyu hatu undikenye iga afrika of kesa qabna
jechudan voe tihmanim waggashan tamaffa argamu lusi ilalti sudan Argamu Lucy, scientistoni birosi akkafet ihoratani, gara lafe biro barbachuti bobbaanu isan jajjabe sejira. Isan kesa tokko Dr. Zeresennai Alamsaggadi. Dr. Zeresennai, University Chicago ti kuta paleoantropologi yokin rakako anno lafe dalanama kesa ujjatu. Lucy, dalanama barat era duraturani akkabakabutu dubbatan.
That literally transformed our knowledge of human evolution which
sunje chajechatti bekumsa jijjiramat alana marrattik amnu jijjire kanajechun yero sanatil manna mota woggota miliona lamadura akkajiratanitti ilalama amana masture arganno lusi sun lakkofsa woggota miliona tokkota en jijjire
jedane lusin akkabu uratate Kwanon bira akaiti fufu, gargarusa dubbatani Dr. Zeresennai. Dr. Zeresennai akka University Finfinneti barumsa sani tumuranini. Muziemi biyalisa Ethiopia kesa akka ujjatan ramadaman. Bakkalafi Lucy itti argamu yachula. Barakumala makesa mo Dr. Zeresennai argannu matasani ifatasisani. Lafena ma ibbenta jatama gutu ta efi. Wagga kumat ibbato kofi kumashantama. Lucy Durature. Lafensune lafe mucha umurinishe waggala mafwalaka yokani mo amma waggasa dita uti. Akar ganno kama ijoletti isajal kabata e galma ejira. Wai kanarrati akas jedu Dr. Zeresennai.
In terms of discovery, most of the fossils that we find come from adult individuals.
Akkata arganno tilafe wan arkich alan kan namo tangu gudoti. Lafe nanargaddi sena kwanno lafe alanama kesati kan daiman bakabutura
lafen da ima salami jadame moggafame kunem lusi da wajin hawasa science ke satti bakagudda qabachu sa dubbatan Dr. Zeresennai ittan sudan
the now motto of the tourism commission in Ethiopia
adannon commission in tourism Ethiopia amma inidache dalana mayukan the land of origin jeru kankoti laginail buna dabalate Dachin sun bakka dalota waheduti bakka argamata lanama
bakki lafen salami itti argame nanno affari bakka samni affari fi isa yero dirada fi itti wallula turanida Zeresennai lafe bakka sana argatani salam yokin nagenye jedani kan moggasani hawasa affari fi isa gidduti akana gambu awika banirra kaudani akatae dubbatan Makasana simmo kamogasani namotani walgaiwa e arganno sanati hirmacha turaniti.
If we see so many misery and problems.
Afrika afkutalea dunya biroke set gadado vrakko baye yo arginu. Uguma ubanno gari waena anno kenye jiru, ubanno sainsi, ubanno teknoloji kabachut aburra kankeda.
Kanjirani Dr. Zaresanayi itidabalu danisim. Ummanni kenya kesuma modar gaggoni wai sainsi tifi teknoloji irrati fedi akakabatan nangafadda jechu isani ibsa. Gabazni Gabre Gabre Madini VOA dafi kopesakun.
Sagale America saganta fan oromorra qopin har abjenne kanuma saganta lekenye gam media hawasa kenya facebook x akasmus instagram ratte argachu dandesan yadake sanis kara emaili nungou dandesu ulalan saganta kana namo dandi producer kenye nigusu tamrete kan sinke sumese antujbe horati qopi boritin wolte devina nagartu bula.